zombies kutaji ume. Eh. Kimambi, kibade. Kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe. Kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe. Kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibade. Kimambi, basi fosi kibabe. Ishu. Ashino wana man, chino wana man, chino wana man, chino wana man. Hello, away.
It's the kids, baby.
Issue. Angosha wana man. Hello. Juzi nile kona town. Mependezo metupia vitu vya brasi juu ni Louis la Gucci celebrity na gome fanyi kushi in vaisutu si shushen kwa round. Na ni kupa saldu si tusi kwako mi I'm lost and found. So zushi usimpushi nongeze mojuzi mafundi kugando none nuksu none mpuzi ni down. Na kustok hadi TikTok neza chundisha ngome ka hey song. Na mvutia kama rain chong kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako nafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho na kuisha mali kubali hakuna
hali ya rota usije toza weni bariki kupeleke kwa mapusa mali ya rota usije toza weni bariki kupeleke kwa mapusa
achia shisha
achukucha simemona memona kaka shushwa
achia shisha. Achino, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe, ishu. Make a stock hide the TikTok. Neza chundisha ngome ka hey song. Na mvutia kama rain chong. Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako nafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho na kuita mali kubali hakuna zaidi yako. Angosha wana ma man, papi wana man, angosha wana man. Hello.